Galatians. NKO Entertainment. X-Wise. X-P.
Baby,
hey,
when she comes back, tell her to come back.
Come back
some other time. Cause I'm up to every time of my life. I'm up to get wasted. Like it's somebody's birthday. Oh no, oh, oh, I'm so drunk.
Oh no, oh, oh.
You only live once. Lord on my mind. Dance for my fire. My love, don't turn it down. She don't like it when I play my song at them speakers. I don't be tight like it when I play Alicia. Shake, now go down like a diva. She never do that, but my baby's so shit. Hate the way I like it like that. Ass so fat, but you never see a track. Snap back, keep my jeans low. She don't like my sex, for sure.
Yim lo, mphethe nedlanza, mphethe nemali ngiphiso ukuganga. Manje ngingakhona umfazi la ekhaya, nasi nesifo sokoma siyashaya. Manje nginesifo sokubiza abangani, angazi lo mfazi ngizomxosha kanjani. Ngobuno labo uyalithela noswazi, akasabi maphuzu uyakhipha negazi. 1, 2, ngiqhamuke neqhika, vele ngiqhumisa ipayipi lamasimba. Ngiyazi ukuthi iphungele impilo yamcika, lena-ke yona-ke planisa umkhiphi. Kunika amasenta achabe umoya, athi kuyikhipha kancane ngakhona. Ngithi akahamba azabuye ebusuku, khona ngizothola nethuba lendulo. Hhayi-ke ahambe umamazi, ngivakashise nenganami kwadazi. Ngisa ihambe yeka siswayo nginike namali okuthenga ice cream wine. Ngisale ngedwa ngibe udidi, ngifonele olofa, ngifonele amajiri. Shaya induku kukhukha izigidi, kodwa singaqeda ungakashaya u-80. Kube nje kube mnandi, ngiqhubeke nokuthatha amachansi. Ngizogolofa ngiza amakani, sidakwe sikhulusi siphele nekani. Kube mnandi kube mnandi, kube kuhle ngabe iswazi. Yandiphathi yandiphathi amnandi phathi yafika iphathi ipupha.
Hate the way I like it like that. Ass so fat but you never see a track. Snap back, keep my jeans low. She don't like my sex, so
bonakele manje thelekele iphathe phupha. Hawu kodwa bakwethu ngathi ngaphupha. Ngokokoloko bese begcwele itafula. Wafika lo muntu abona izinto kwashuba. Yini kodwa manje wafika ngakadengeke konakala zonke izinto. Kwahlephuka amaplete, kwabephuka amaphente. Kwafikisa amalete, kwaphetha zonke izinto. Uthelekile ulelile. Umtshelo ukuthi ntambama uzobe angakafiki. Manje usefika nendabandaba yobuqili. Lo muntu vele wafika phakathi kwamavili. Kungalindele muntu kwaqalisa iphethephethi. Wadumisa ngensimbi, kwacasha amadoda. Kwabaleka bonkosi sibagcola amasini. Kwaphela ukuhlakanipha ngangazi ukuthi ngithini. Kahle ngensinini kwaze koma izinsini. Uye lo nangesengijaha. Wangihlaba ngempama ngakugama kaka. Abaleka ngaze ngafreka ngekhanda, ngamele amapopo ngahuzuka nempandla. Hhayi amadoda waqeda nebandla, kwafingqa amaqupha kade kushawa nezandla. Kodwaba amadoda kwathuda amasarha, aphelile amadina, amalanje namasapha.
Hate the way I like it like that. Ass so fat but you never see a track. Snap back, keep my jeans low. She don't like my sex, for sure. Hate the way I like it like that. Ass so fat but you never see a track. Snap back, keep my jeans low. She don't like my sex, for sure.